Mr. Love Mess.
Alex is on the beat.
Mahabuba kipenzi, roho yangu ni yeye. Kwako ni kipini chake, nisikose ni yeye. Umeniroga kimapenzi, kwako bwege ni yeye. You're my future, my baby. Ah, eh. Uwaga najuliza, mbona hukuwepo zama. Niliumizwa, mapenzi yakakosa maana. Uwaga najuliza, mbona hukuwepo zama. Haki niliumizwa, mapenzi yakakosa maana. Eh. Mbona sasa life imekuwa best. Napikiwa na shiba kishenzi. Yani maisha bila stress. Mambo shwari loveness. Mbona sasa life imekuwa best. Napikiwa na shiba kishenzi. Yani maisha bila stress. Mambo shwari loveness. Sina ujanja. Sina ujanja. Sina ujanja. Mimi kwako nyanga nyanga. Sina ujanja. Sina ujanja. Sina ujanja. Sema chochote my love.
Na mimi nakupenda sana. Wako mimi ndio nishagana. Utaumizwa sana na sio kila siku. Utanyanyaswa sana na sio kila siku. Mbona sasa life is the best. 24/7 smile kwenye face. Haya maisha ndio best.
Chochote my love. Wambie ni wapambe tupendana. Marufuku kutengana. Mimi na yetu shibana. Ah, eh. Mimi kwa kufasti ungumie. Ya kwetu nafasi nipatie. Tamu wana nasi nijilie. Cause I'm crazy for your love. Chochote my love.
Sina ujanja. Sina ujanja. Sina ujanja.
Mimi kwako nyanga nyanga.
Sina ujanja. Sina ujanja. Sina ujanja.
Sema chochote my love.
City Sounds Productions.